machine.
Ikilewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, ona unanigera. Nikisha lewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, ona unanigera. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. Liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu.